ndi misozi anatulukira akusangalala. Amen. Oh, pakuti ine ndili moyo, inunso mudzakhala moyo. Oh my, ngati oyera achipangano chakale amakhoza kuganiza zimenezo, ife tikuyenera kuganiza chiyani mmawa uno? Zitatha zaka 1900 zakuona kuvutika ndi mazunzo ndi zina zotero. Kumadziwa kuti ife tili pa khomo kumene lapatsogolo la chiukitsiro. Amen. Mpingo wasunthira mwamba kufika ku ola tsopano limene chiukitsiro chikhoza kubwera nthawi iliyonse. Ndipo ine ndikuganiza chimene icho chiti chidzatanthauze kwa ife pa tsiku limenero okhulupirira, chimene icho chiti chidzatanthauze pa tsikulo. Ine ndikukhoza kuona mawu olawirira umenewo pamene Marita ndi Maria ankapita kumanda. Iwo anali akuyenda mphepete mwa phiri utadutsa usiku. Taganizani za mtima wa mayi wosauka uyo. Mwana wake njira yonse pamene iye anali, pamene iye anabadwa, iwo ankati iye anali mwana wapathengo, kuti mwamteradi iye sanali wa Yosefe, ndipo iye anali, kapena iye anali wa Yosefe, ndipo iwo anali mwanayo anabadwa kunja kwa chikwati choyera. Iye anadutsa zonse zimenezo, ndipo zonse chinthu chokhudza mwana wako, ndipo mmene iye anakanidwira ndi kunyozedwa ndi kulavuliridwa, komabe iye anali kudzinenera izo. Ndipo iye mwina mwake ndi mtima wake ukunjenjemera anati, Mulungu anandipatsa ine mwana ameneyo, izo zatheka bwanji kumuona iye ukomu olala likulu lovuta lija. Iye anaganiza ndithudi pamene iwo amapita kuti akamuveke chisoti cha minga pamutu wake ndi kumumenya iye mpaka magazi kumaonekera pamsana pake, kumuvula iye maliseche ndi zinthu zonse izi. Iye ankaganiza kuti ndithudi mphindi iliyonse iye aponyera mtanda umenewo pansi ndipo apotoloka, adzamenyetsa phazi lake pansi, dziko lichita chivomezi ligwera mbali imodzi ndi nzake, ndipo anena yemwe iye anali. Koma iye anali atafa uko ngati wosauka chigawenga chogonjetsedwa atapachikidwa pa mtanda. Iye anali atafa mwamanyazi. Inu mumaona chithunzi ndithudi chokhala ndi nsalu atamuveka iye, icho chinali cholakwika. Iwo anamuvula chovala chilichonse pa iye basi pa, ndipo anamuchititsa iye manyazi kwa dziko ndi chilichonse chimene iwo akanakwanitsa, ndipo iwo anamukhomera iye pa mtanda. Ndipo pamenepo iye anaoneka kuti anali atayima kusowa kuti achita chiyani. Atayima dziko lapansi silinamufune iye, kumwamba sikukanamutenga iye, iye anali wochimwa. Oh my, ngati inu mutangozindikira, tangoganizani, dziko lapansi silinamufune mlengi wake. Kumwamba sikukanamulandira iye, chifukwa iye anali ndi tchimo la dziko lapansi pa iye. Iwo analibe mkomwe malo. Mukukamba za malo ote abadwile, iye analibe malo ote afele. Uko mkulondola. Dziko lapansi silinamufune iye. Iwo anamukana. Anati, chokani naye munthu ameneyo. Kumwamba sikumamulandira iye chifukwa iye anali kale, iye anali wochimwa. Oh, ndi wotani, ndi mpulumutsi wotani. Kubwera kuchokera ku ulemerero ndi kudzakhala izo chifukwa cha ine. Anakanidwa kwambiri ndi ake omwe kuti iye anabwera kwa ake omwe sanamulandire iye. Iye analibe maloti angabadwireko, analibe maloti akafere. Kodi dziko linkafuna chiyani pa iye? Iwa akanachita chiyani koma kumuponyera iye mugehena. Koma panali wina wake amene ankamukonda iye. Ine sindidzasiya solo yake mugehena. Komaso sindidzalola iye kuti aone chivundi. Koma iye anamukitsa iye mmanda. Ndipo iye anadzauka mmawa wa Isitala. Atagonjetsa. Aleluya. Anapwasula nsinga iliyonse ndi manthali onse ndi chilichonse. Anaukanso ndipo akuima wa moyo lero kwa nthawi zonse. Kukhalapo kwake kuli pano. Iye ali pa malo ano mmawa uno wakupembedza. Iye amakumana paliponse pamene awiri kapena atatu asonkhana pamodzi. Inu mukudziwa mtima wokondwa umene ine ndili nawo, kudziwa kuti malonjezo omwewa amene iye anapanga mu Baibulo, zinthu zimene ine ndikuzichita inunso mudzazichita. Ine ndidzakhala ndi inu mpaka kumathero a dziko lapansi. Anthu osauka, okanidwa, onyozedwa a dziko lino akhoza kukhalabe ndi kukhalapo kwake ndi ife. Wamphamvu zonse, wopezeka ponseponse nthawi zonse, wopezeka paliponse, wamphamvu zonse, paliponse nthawi zonse. Momwe iye anakonzera njira yothawirapo mu ola lililonse la mavuto. Ndine thandizo lopezekeratu mu nthawi ya mavuto, iye anatero. Tsopano mawa uno iye ali moyo iye ali nafe lero ife tikhoza kungokhala mpingo wa ung'ono lero ife tikhoza kungokhala kachisi wa ng'ono wakale wokwera mwamba apa wopanda zochuluka zoti nkumuyang'anapo koma sipanakhalepo malodzi chepetsa kwambiri kupatula amene iye angabwere kwa iwo iye ali moyo lero pakati pa moyo iye sanafe koma iye ali moyo ndipo iye akukhala pakati pa moyo Mzanga wochimwa lero ngati ndiwe wakufa muchimo ndi mphulupulu bwanji osakhala moyo nchifukwa chiyani ukukhala muimfa bwanji iwe wapindula chiyani pokhala muimfa bwanji osabwera kumoyo bwanji osakhala moyo lero ndiye ndipo ndi chiyembekezo chodala chachikulu ichi kuti ngakhale imfa payokha ikukulekanitsa kwa okondedwa ako singakhoze konse kudetsa kapena kuononga kapena kutengapo chilichonse ndi chiyembekezo chodala bwanji ndi chinthu chopambana bwanji chimene ife tili nacho lero chifukwa cha chiukitsiro chake ndipo iye ali moyo ndipo ife tikukhala moyo ndi iye ndipo tsiku lina iye adzabwera ndipo ife tidzapita ndi iye pakuti anati pitani mukawauze ophunzira anga ndi Petro kuti ine nditsogola kukalowa mu Galileya iye nthawi zonse amapita patsogolo pathu kuti akapange njira pamene palibepo njira iye anati ine ndine njira ndine chiukitsiro ndine moyo ndipo mulole lero pamene ife tasonkhana pano lero inu mumamukonda iye Iye ali moyo, iye ali moyo, Kristu Yesu ali moyo lero. Yakuyenda nane, yakuyankhula nane, panjira yobhabhatiza ya moyo. Iye ali moyo, iye ali moyo, kuti apeleke chipulumutso. Mundifuse ine momwe ndikudziwira kuti yali moyo yakukhala moyo mkati mwa mtima wanga kodi zimenezo sizodabwitsa ndiangati amene ali ndi chiyembekezo chodala ichi mmawa uno kodi mungakweze dzanja lanu ndithudi Koda alipo wina pano alibe chiyembekezo amene angati mbale mlaliki mmawa uno inu mwao sonkhanawa mukudziwa kuti ine ndasonkhana ndi inu pano pa mmawa wachiukitsirowu ndipo komabe palibepo moyo wachisavu ndi kupuma mkati mwanga ndipo chiyembekezo ichi sichikukhala mkati mwachifuwa changa ine ndikufuna kuti inu nonse mukandikumbukire ine lero mupemphero kuti ichi chikhale chiukitsiro mwa ine Kuti solo yanga iukitsidwire muchiyembekezo chodabwitsa ichi podziwa kuti tsiku lina ine ndikuyenera kudzatsamira pilo yotsamira pakufa ndipo ndidzakayikidwa mmanda kwina kwake mmanda kapena uko mnyanja kapena kulikonse kumene kudzakhale malo anga odzafera koma ine ndikufuna ndidzakhale ndi chiyembekezo chimenecho ine ndikukweza dzanja langa ndikukupemphani inu kuti mundipempherere ine alipo munthuyo kodi mungakweze dzanja lanu amene mulibe ine ndikuganiza kuti inu nonse ndi a Kristu ndiye izo nzopambana tiyeni ine ndikukhulupirira lero pambuyo pakubwereranso kubwerera ine ndikukhulupirira kuti mulungu wamphamvu zonse atumiza ambuye yesu pano pa nsanja iyi lero ndipo atsimikizira kwa inu kudutsa mthunzi wakukayikira kuti yesu ali moyo ndipo ali pakati pa anthu lero amen ine ndikudziwa kuti iye ali pomwe pano tsopano amen iye ali pano iye akukhala moyo ife tikumuona iye ife iye anati kwa tomasi mphotho yawo ndi yayikulu bwanji amene sanandionepo ine ndipo komabe akukhoza kukhulupirira amen iye ndi wodabwitsa tsopano tiyeni timbe iyi tipatseni ife poyambira mlongo geti pa imeneyo iye akukhala moyo ine ndikungokonda kuimva iyo ikuimbidwa mmawa uno oh ife tikuona zisoni ndi zosautsa ndi chimene mtengo wake unali koma tsopano tangoganizani izo zili paliponse aleluya kuwala kwa masana kwabwera shioli wathedwa hade kulibenso imfa yangokhala chopyezera mdima onse wazimirira ife tikukhala moyo Amen. Ife tikukhala moyo ndipo iye ali moyo. Iye ali moyo ndipo ife tikukhala moyo mwa iye. Amen. Tonse pamodzi tsopano. Yalimoyo, yalimoyo, Kristu Yesu alimoyo lelo. Ndipo iya kuyenda nane, ndipo iya kuyankula nane, panjira yo papatiza ya moyo. Yalimoyo, yalimoyo, kuti apeleke chipulumutso. Ino mukufusa momwe ndikudziwira. Bwerani tsopano, iya kukhala moyo mkati mwa mtima wanga. Aliyense mofula mmene mungathere tsopano. Yalimoyo, yalimoyo, Kristu Yesu alimoyo lero. Ndipo iya kuyenda nane, iya kuyankhula nane, panjira yo papatiza ya moyo. Yalimoyo, yalimoyo, kuti apeleke chipulumutso. Inu mukundifusa kuti ndikudziwa bwanji. Iye kwezani zanjanu mwamba tsopano. Iya kukhala moyo mkati mwa mtima wanga. Gwiranani chanza ndi wina wake wakhala pafupi ndi inu ndipo munene kuti alemekezeke Ambuye, nonse ndinu a Khristu, ndinu nzika limodzi. Oh my, kodi zimenezo sizikukupangani inu kumvelera bwino? Zakale zonse zayiwalidwa, izo zonse zatha. Ndani anachita izo? Iye ali moyo, iye anachita izo. Ndani anachita? Khristu. Tiyeni timbe yoke nanso tsopano mokweza mawu. Iye ali moyo, iye ali moyo, Khristu Yesu ali moyo lero. Mantha onse anapita, ndine ndipo iye amayankhula nane, poyenda panjirayo papatiza ya moyo. Iye ali moyo, iye ali moyo, akupeleka chipulumutso. Inu mukundifusa ine momwe ndikudziwira. Walani tsopano. Iye akukhala moyo mkati mwa mtima wanga. Oh my, kodi izo sizodabwitsa? Mwanjira ina inzake iyo ikumveka mwapadera mawu uno kwa ine. Mawu anonse akugwirizana pamodzi akumveka mokongola kwambiri. Kodi inu munazindikira izo? Zikungoneka kuti izo zikuchokera pansi pa mtima wanu. Zosamalira zakale zapita tsopano. Chiukitsiro chatsimikiziridwa. Yesu wauka kwa kufa. Ndipo iye akukhala moyo. Ndipo ine ndikukhala moyo ndiye. Amen. Iye akumaonekera kwa ife. Ndipo akuyankhulana nafe panjirayi. Akumationetsa ife masompenya. Zinthu zimene zinapita ndi zinthu zimene zili mkudza. Iye akumachiza matenda athu. Ndipo iye akumatipatsa ife chimwemwe. Iye akumatipatsa ife ntendere. Ndipo pamene imfa iyang'ana pankhope, ife timakuwa, ine sindidzaopa choipa, pakuti inu muli ndi ine, momwe ine ndikuzikondera zimenezo. Oh, imfa mbola yako ili kuti, manda, chigonjetso chako chili kuti, ine ndikupita kuchoka kuchigonjetso, kupita kuchigonjetso. Kodi imfa ndi chigonjetso, mwa mteradi, imfa ndi chigonjetso. Amen. Imfa ndi chigonjetso tsopano, osati chisoni, ndichoncho, chabwino, ndi chigonjetso. Amen. Ine ndati, Paulo anati, kusia zinthu zimenezo mbuyo, ine ndikulimbanira kufika pamalo akuitana kwa pamwamba. Amen. Pamene iwo anali kukonzekera kuti akamudule mutu wake, ndipo anadulidwa mutu uko ku Roma, iye anati, ine ndamenya nkhondo yabwino, ndamaliza ntchito, ine ndasunga chikhulupiriro. Kuyambira pano paikidwa kwa ine a Corona wachilungamo, Ambuye woweruza wolungama adzandipatsa ine pakuonekera kwake, osati ine ndekha koma onse amene amakonda kuonekera kwake. Inu mungakonde mutamuona iye atabwera lero, inu mungakonde mutamuona iye, ndipo pamene ife tikumana naye iye muntendere tango ganizani titaima pamenepo matupi akale oipawa. Mwina iwo akhoza kukhala angono ndi achinyamata koma iwo adzakalamba tsitsi la imvi ndiya ndipo mano ogweruka ndi maso saona bwino mapewa akugwa koma basi kuseli kwa chophimba ichi apa kumeneko kukuima mwamuna watsopano pamene msasa wapansi pano udzapasuka ife tidzakalowa mu watsopano monga choncho ndithudi pakuti iye ali moyo ife tili moyo nafenso ndipo ife tikukhala moyo mu chiyembekezo chodala ichi ngati iye atatenga nkhope zathu mmawa uno ndikukokera chophimba chombuyo ndikutionetsa ife icho sichingakhale chikhulupiriro aponso ndiye ife tingokhulupirira izo tsopano ndipo ife tikuzimverera kuchokera ku dziko linalo kuphokosera kwa ulemerero kukusunthiranso mmiyoyo yathu kumaonetsera izo nzona kukankhira kumalo akuitana kwa pamwamba ndi nthawi yopambana bwanji amen oh iye ndiweniweni kwambiri tsopano anzanga ndi nthawi pafupifupi yoti titseke misonkhano ndipo ife tikufuna kuti inu mukadye kadzutsa wanu mubwererenso tsopano kudzapitiliza msonkhano ine ndigunda malire a izo lero ine ndidzatero ndikugunda chiukitsiro koma mmawa uno mupafupifupi maola angapo ndikufuna ndipite ku nyumba ndikukadzitsekera ndekha kupemphero tsopano pakuti ine ndikupemphera kuti mulungu atipatse ife weniweni mzere wa pemphero weniweni lero ndipo kenako ine ndikufuna ndidzalalikire pakapita kanthawi pafupifupi maola angapo kuyambira pano pa kukwera mmwamba chimene iye anachita pamene iye ankapita mmwamba ife taona chimene iye anachita kuno ndi mtengo tsopano ife tikufuna tidzaone zimene iye anachita pamene iye anapita mmwamba ndi chimene mulungu anachita pomugwiritsa iye ntchito ndi chimene iye ali lero ambuye akudalitseni inu ndilo pemphero langa aliyense akumverera chiukitsiro kodi inu mukungomverera chiukitsiro mu mtima mwanu chabwino tiyeni tiweramitse mitu yathu kwa pemphero mʼbale nevo ndikudabwa ngati inu mungatibalalitse ife mu liwu la pemphero ngati inu mungatero pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa mulungu akudalitseni inu mʼbale